witwa Nzimunyasirasi n'uwitwa Niyonkuru Cyambye. Abanyeshuri bose twigana ngahe mutendeye kuri gisire Karorero. Nuvuga witwa Ndayishimiye Jafeti. Na mwene wacu witwa Niyongere Meshake. Na n'uwitwa Irakoze Divine.
Bose ukabifurize kuno munsi ga Philbert.
Ndabifurije no kuri umutaja mwiza agira amahoro bubahwe bagira aho baba bubaho.
Ijwi rya Amerika kawe ni ngaha duce dusozera ikiganiro iwanyu mu ntara cumi uno munsi. Turashimiye inshuti bakunze mariko muratwumviriza, twongera tubaha isango nk'aho twatanguriye ku munsi wa mbere.
Turabashimiye bagenzi bacu batugezeho ikiganiro iwanyu mu ntara. Reka mbashimire namwe mwese abo twari kumwe. Neujeniya Mukankusi ngize nti naho ubutaha mu masegonda make isaa 12 ndabasigira mugenzi wanjye mu kiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri iyi saha. Dususuruke.
Ningano yurwango kunda yeah weka babu kanje uru wamburanga hungabana
bamwita Ivan Buravan ari kumwe na Uncle Austin bakubwira ngo urwongo ukunda. Nanjye ntabwo nshobora kubabwira yuko narimba kumbuye, ahubwo ikinzanye muri kano kanya no kubabwira ingano y'urukumbuzi nari mfite ukuntu rungana. Dutangiye ikiganiro cyacu n'injyana ya reggae music, ni ukuvuga ngo ni kwa kundi ugenda uyibalansingamo cyangwa se ubyina gahoro gahoro. Ni 94 n'ibice 9 ndetse na 95 n'ibice 2 ku badukurikiye bari mu gihugu cy'u Burundi. Mbanje no kubaha yambo mbabwira ngo nyagasana akomeze abane namwe mu Rwanda handi mu rw'imisozi 1000 namwe ni ku 104.3. Umusore wa Ernesto ugeziwe yamaze kwicara muri studio Ewana meze neza ubungubu, nanywe icyayi nubwo ari mu gitondo kare, nuvuga ngo ibintu bimeze neza, ungiye kubafata neza kahave wo cyangwa se wa eshatu akadomo radio yacu wa akadomo com aho ngaho urahadukurikira ubundi umuziki nk'uyu nguyu kugeraho. Umva nukunkuru turimo turagenda tutangira twinjira muri gahunda nyine ya weekend. Nkuko bisanzwe hari ibikorwa byinshi biba byabaye muri weekend, mu kanya turaza kugenda tubigarukaho, tugenda tugaruka na no kubigomba kubaho cyangwa se n'ibiteganyijwe. Gusa icyo nabanza kubabwira no kubanza kubifuriza kugira ukwezi kwiza, no kwezi kwa munani gutangiye ndabizi neza kabinshi, ukwezi kwa karindwi gushaka kuba kwa rabaryohe cyangwa se ntikunabaryohere, byose bibaho mu buzima, ariko uku kwezi kwa munani nizere ko tugutangira ingamba umwaka urimo urarangira my friend. Mu kwa mbere abantu bavugaga umwaka nguzajya kurangira narongoye, nyuma kuzajya kurangira n'uzuye inzu. Ukwezi kwa munani kuragira wamenya ari ibiki?
Get
bamwita Yoya Jamari no musore w'umurundi ungubarizwa ku mugabane w'uburayi mu gihugu cy'Ubwongereza. Hari umuntu wambwiye ngo indirimbo ninza kwishiraga ngo nze kwitura aba ex bose cyangwa se abakobwa bose bakundanye na Yoya bashobora kuba Yoya tuzamuhamagara dusobanure ashobora kuba ari umwe mu bantu bagize abakunzi benshi mu gihugu cy'i Burundi. Anyway, umuntu wese uzi ko yakunze Yoya cyangwa se uzi ko akunda Yoya ariko noneho ndabo abandi bamukunze by'umwihariko wenda hari ukundi kuntu akabagerewe. Narakubwiye ngo uri kumwe n'umuDJ wa mbere cyangwa se kubanga gwijima hari umusore wa mbere mu mujyi wa Washington DC bamwita Kim wongo uri kugenda sukuma indirimbo umva hano mu ijwi rya Amerika nta muntu uri ku nta muntu uzi kutunganya ibyuma nkawe none no kuri mikoro rero hagahita haza umusore wanyu Ernesto tukagufata neza ubundi ukaryoherwa. Nakubwiye ko mu minsi vuba cyane tuzajya tugendana no tunakora Facebook Live turi muri kino kiganiro kugira ngo noneho urebe ukuntu kima bazisunika nanjye urebe ukuntu ibintu biba bimeze muri studio. Tunyuzamo tukanibyinira, niyo mpamvu nk'iyo indirimbo nk'ingi ivuyemo tuyimixinga n'iyi ngiyi ugahita wumva beat zindakomere kimwe bikaryoha.
Clap your hands. Okay.
Urban Boys barakubwira ngo tirajyaye bari kumwe na Riderman. Iyi ni imwe mu ndirimbo my friend mu mwaka w'2015 washoboraga kuva mu Rwanda ukava mu majyepfo ukagenda ugera mu majyaruguru indirimbo ukayumva ukajya mu burasirazuba mu burengerazuba ehana yaragafashe. Mu burundi nzi neza ko nta mwaka ari mwaka aryohewe neza cyane cyangwa se mwaka abyinnye mbere yo twumvaga nyine umusore bita Yoya Jamal wakubwiraga ngo rukundo.
Thank you.
kugenda mbona kuri Facebook page abantu barimo kugenda banyerika ko baryohewe na gahunda yacu cyangwa se baryohewe n'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi n'ukuri biba binshimishije cyane ariko kubanza katonda bamaze no vera idamani gatomba kanu ndaga kunda you know hari byo umuntu akubita umutomo umuntu akavuga ariko se buriya ni umukobwa ari kuvuga cyangwa ugagira ngo nibo kwivugira marayika yese ni 97 n'ibicyenda ndetse na 95 n'ibicyebiri yingene radio udukurikiraho kuba ari mu gihugu cy'u Burundi 104.3 kuba ari mu Rwanda Ernesto ari kuri mikro nimara gufata neza umuziki wo ni amine nta kindi none se ko ari bwo buzima bwacu natwe ntabwo ari twenge niyo ndwara twirwariye Okay, kimwe rimwe kumbira ngo nindeke ngo abanze gwe gufata kwikawa. Ni gute? Ino umusore wanje hana aba yaparinda. Kimwe buretse gato buretse. Iyo ndirimbo waruyizamwe. Oh my god. Iyi ndirimbo ugomba kuyivuga bucece ino witonze. Indirimbo ni umusore ni abasore bahara mu gihugu cy'u Burundi barimo kwitwara neza cyane. Edere ngo ni indirimbo iharawe n'abakobwa. Ni kuvuga ngo ukitwa umukobwa wese mu mujyi wa Bujumbura n'ahandi hose no mu nkengero zayo. Ngo indirimbo yijemo ngo nta gushobora guhindura urushinge nizere ko nanga mu isemu shira ku ijwi rya Amerika ngaho reka tuyumve F done it Uretari bisanze ariko mukanya gato tureta tuzamukana winning team no kuvuga ngo hari abantu ejo bavuye mu matora bashobora kuba baratoye neza ubu ngo bakaba bari kubyina insinzi hari na babandi baba batarishimiye ukuntu amatora yagenze ariko bakavuga bati tugomba kubyakira abo bose rero nibafatanya kubyina insinzi cyangwa se nibafatanya kubyina kuri iyi weekend nababwira ngo it's a winning team mubiserebre nyine nk'ikipe ntakundi Tabutela Norris arakubwira ngo it's a winning team cyangwa se ngo turi kipe itsinda ngo sisi ni washinde indirimbo ni nshyashya cyane ni indirimbo y'umuhanzikazi Norris kimara kujya hanze ndetse na video yari hanze indirimbo yagize abantu bagiye bayivuga ukuntu batandukanye abandi ngo Norris ngo ntabwo iryoshye abandi ngo Norris ngo video ngo atubeshye ngo ijambo ngo winning team ngo rigarukamo ngo inshuro ngo 500 who care cyari kumwe turagerimo kukomeza kugufata neza cyane kugira ngo ukomeze kuryoherwa na weekend yawe cyane cyane ko abenshi harakantu ndabonye abantu benshi bagiye banyandikira ngo kuwa gatanu ngo ni amatora ngo kuwa gatandatu ngo ni ukunywa ngo ku cyumweru ni ikinya ngo kuwa mbere ni iki ngo ni boil ibyo ngibyo ni mu Rwanda ni ukuvuga ngo ni iminsi ni ngo yo kuryoshya oh my god nizere ko wenda kubera amatora bashobora kuzaba hakonje otherwise akazi kazapfa imirimo ishobora kutagenda neza mu gihe Knowless yatubwiraga ngo winning team cyangwa ngo ikipe itsinda kwa Dr. Jose Chameleone ho ntabwo bimeze neza namba oh my god indirimbo Jose Chameleone yayise nipe cyangwa se mshamba ni indirimbo y'inshyashya imaze igihe gito isohotse yireshyize hanze arimo kushaka kubwira abantu bavugaga ko afitanye ibibazo n'umugore we ariko byaje kurangira birangiye cyangwa se bashize iherezo ku rukundo rwabo Jose Chameleone ubu ngubu yamaze gutandukanya n'umugore we bari bamaranye igihe kitari gito ndetse banafitanye abana batatu b'abahungu Daniela yamaze kumusezera amubwira ati Jose Chameleone ubuzima twabanye mu bwari bwiza ariko nyine nta kundi nk'uko byagaragaye rero uyu ga Chameleone yagaragaje amagambo y'akababaro aramushimira gusa nyine aramubwira ati Imana imbabarire kandi nawe mbabarire ku gihe nagutesheje oh my god birababaza kumva umuntu wari warambikanye amapingu n'undi cyangwa se barambikanye impeta y'ubuzira herezo birangiye gutyo nyine nakunda ariko n'ubuzima Kongo korero nyine niba wari umufana wa Cameroon cyangwa se n'umufana wa Cameroon ntibigutandukanye nawe ahubwo mu komeze nyine mu mushyigikire mu mufate mu mugongo nuko bigenda mu gihe Cameroon yatubwiraga ngo nipe kandi nyine turi no kukubwira ku bibazo biri mu rugo rwe ku rundi ruhande ubita zigida bo 5 we azatubwira igisobanuro cy'urukundo umva turahamagara cyari na nina kubera iki yonyine bamwite zigida ba 5 no musore w'umunyarwanda ne watangiye muziki niba bandi bita ngo ni old school kuri ba bandi bagiye bafasha abana kuzamuka yabaga mu itsinda rya The Brothers kuri ubu ngubu rero nyine aka karirimbo yakise ideology no kuvuga ngo nizere yuko ukunda iriya string indirimbo zicurangiza mu nabira bintu byo kugenda grief abantu cyangwa ino bavuga ngo yana ngo yawe song all the way from Washington ino yintu nkije nkija ndayibatuye rero mwese ngo ibaryohere twikomereza ariko turimo turagenda ehe iminota irafuha hari ukuntu iminota ifuka vuga ati ariko iyi minota ayina yazagiye hazagize igihe kwanze gasa nkihagarara ubundi tukabana nk'umunsi wose amasaha 24 mbaho muziki byose umva MC Tino ati I do this for Mura cyangwa se ibingibi mbikorera amafaranga indirimbo yayise Mura nkuko byumva nayo ni brand new song ni indirimbo nshyashya ya Tino nizera ntashidikanya yuko irimo indirimbo zibafasha kuryoha muri iyi weekend murazibyina muraziryoherwa kuko none se ko nanjye banazibazaniye kugira ngo zibashimishe kandi banazibatoreye kuko nanjye ntacyo na erega nta ndirimbo mbi nshobora gucuranga hano kuko mba mbizi yuko ngise ubundi nayicuranga indyoheye wape
Want to live a life I live, nigga. I know you want to live a life I live, nigga. But your friends are not in. They live in the bed and in. For me, don't be the same as me. I do this for money.
nuko nguko ati mbikorere amafaranga mu gihe tina yatubira gutyo David waza kubwira ngo for you ni nayo ndirimbo turi buze gusorezaho gahunda yacu uyu munsi so igikurikiyeho ngiye no kukwifuriza ngo uryuhirwe na weekend yawe Keep in the fuga, fall again, Izamra. If you it's a good and actually with quiet Kukurum, but just no dinama faranga, ni Davido, ni Muzichimiza, Nernesto, ni Kim, Ubajeno Kuba says that by the way, Kujango Tuza, three Kuchimuru, Gitachanga, some weekend, Tahamu, Samurjo, Hewe. The Kamapir and go weekend, Yanyo. Oh,
Vasashi and Guki for your body, oh baby.
Aha, nuko muko ngo 30 billions nanje ndabifuriza kuzagira miliyari 30 muri weekend 3 kazahura mumeze neza nuko uvuga ngo mwarahiriwe so mbifuriza ro kuryoherwa ubwa hasigaye niwumva ntavuga umenye ko twasohotse turi kumwe ubuta
yo ya bibibu my number one is you sipi bruku tutu for your love is tutu I go chuku, biko obiano ju. Say you do me juju, 'cause I'm feeling the juju. Take it to you, I wanna dance with you. You can have it to you, you know I got it to you. I love you, 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 I love you. There's nothing above you, there's nothing above you, above you, above you. Get you. I like your knees, get you. Okay, you got it, get you. If I tell you, I love you, oh. My money, my body, now your own, oh, baby. That's it, billion for the account, oh. Versace and Gucci, for your body, oh, baby.
Aha, nuko nguko ngo 30 billions nanje ndabifuriza kuzagira miliyari 30 muri weekend 3 kazahura mumeze neza nuko uvuga ngo mwarahiriwe so mbifuriza ro kuryoherwa ubwa hasigaye niwumva ntavuga umenye ko twasohotse turi kumwe ubuta